Uganda ne Democratic Republic of Congo jadachi wakanyizo kusindika basawa basuka mwechikumi mungaga haba kuguo kuruwa nisechiruwa dechi kambwe cha Ebola nenduwa dendale kambwe zivaru kaumu Democratic Republic of Congo. Kino kiddiri Dr. Zulanti Uganda basawo bayo balina obukugu obw'okulwa nyisa cha Ebola okusinga ku basawo b'e Congo. Okusinziira ku nteeseganya wakati wa mawanga gombiriri ebifo ebijjanjabirwamu Ebola bina bye bigenda okuteekebwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga buli kifo kyakuteekebwamu abasawo 40 okuva mu Uganda abanaakolagana n'abasawo abalala mu Democratic Republic of Congo okulwanyisa Ebola. Wano mu Uganda obulwadde bwa Ebola kitegerekese nti bagenda bawumala amaanyi oluvannyuma lw'okulangirira abantu abalala bataano abasiibuddwa mu malwaliro nga bajjanjabiddwa ne basuuka. Director avunaanyizibwa ku bujjanjabi obutali bwa malwaliro mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinze agambye nti wakyaliwo abantu abalala abasukka mu 300 abakyalondoolwa mu kalantiini abe ez'enjawulo nga bano bateeberezebwa nti balina akakwate ku bantu abasooka okuzuulwamu ekirwadde kya Ebola ate nga waliwo n'abalala abasukka mu 400 abali mu maka gaabwe naye ng'embeera yaabwe teyeraliikiriza nnyo. Dr. Kyabayinze agambye nti essira kaakano liteekeddwa nnyo ku bantu abasala ensalo okuva mu Democratic Republic of Congo era bamaze n'okuteekateeka abasawo abanaayambako mu Congo.
Twasazeewo nga gavumenti kuweereza okuyamba e Congo, so tugenda kuweereza abasawo e Congo basandike okulwanyisa obulwadde buno nga basinziira Congo. Abakongo balekeraawo okufuba okugezaako okusala ensalo okudduka okujja eno okujjanjabibwa kubanga buli afuna obulwadde eri ayinza okutandika okujja ajjanjabe, so abasawo banaagenda kati bali mu kutendekebwa mu isolation center zaffe mujja kulaba abasawo bayitamu final steps ezisembayo era gavumenti ejja kusuntu announce nti kati bamaze okutuuka. Nga tonnaweereza bantu mu ggwanga lyonna eritali liryo obaako ne enzikiriziganya gye mutuukako kikiyita MOU wakati wa gavumenti yaffe n'eye Congo. Tetugenda kujja basawo tubatwale Congo na gavumenti yaabo tekkiriza.
Dr. Kyabayinze agambye nti waliwo n'abantu abasukka mu 300 abadde balondoolwa nabo bamazeeyo ekiseera ekyabaweebwa mu nteekateeka y'okujjanjaba Ebola eky'ennaku 21 mu kalantiini. Ono ategeezezza nti bano baazuuliddwa nga tebalina bulwadde bwa Ebola era nabo bayimbuddwawo okulya obutaala.
Tulina abantu 45 be tugulondoola. Bwe tuba tukulondoola tumaze okugradinga omulwadde wamukolako ki. Bw'oba ggwe omusawo eyamujjanjabira ddala ng'oli high risk contact. Okay, ate omulwadde omuntu omulala yamuvuga mu Uber emutwala mu ddwaliro mwe muli banjawulo, mukitegedde? Abo mwembi muli ba contact. Eyavuze Uber n'amutwala mu ddwaliro kubanga tumaze okumanya bakozesa taxi na Uber.
Yakulira ebyokulwanyisa endwadde enkambwe mu kitongole ekya African Center for Disease Control Dr. Tolbert Gaweli Nyeshwa agambye nti bakwongera okukwasizaako Uganda ne Congo mu kulwanyisa ebirwadde ebikambwe.
Ebola's eye strain that did not have vaccine or drugs. But what we have in our toolbox was the public health handlers, just begin to treat them, get them early, put them in isolation, give them palliative treatment,